Ah, ni safa ya na Frimo, yani the Eastern niggas. Ngoma ya Frimo ametagati madem, eke ye wa super, eke ye mabinti, warembo, shiana, watoto, mashori, madhaga, mawamanga, aha, jia.
Frimo, let me take over. Wanaita ngoma msupa mamkoba au matoto is. Wakikupiga smile una slow down car toto is. You are still young but the way ni mtoto is. I'm a bad boy still mtaani na wadis. Be a lucky Eastern nigga siko na miss. Big up my demoto wa K-Town, M-Town, E-Town, up down, downtown. My hater wanna conda, wanna jikoli ka snake nikitema rhymes. Mbaka wanna miss ni wali blessed na this. Primo in the game, bado na wakik. Pantene ziko fit, we had inabidi waketi kwa kiting. Top in the game, still like I'm cash na fame, I'm out. Mamanzi mwekwa, eh. Neo mamweko, ne mwana tigia, osa izinya, eh. Mikono juu, tupiga nduru, na ena ngoma, ne ena noma. Neo era toma, tu mwene ngoma, eh. Mwene vira ginya, soko mwene ngoma, aduri ita.
Faya mekubali, atene mwamwisho Ocho neguwa oma, na astemetisho Kienda mbedova, tokora wavuva Tugaga meiva, toro lia mavuva Ladies ni mwefasti, arume tevuva Sante Jehova, gutena kweova Show inashika, wazupa wamefika Karibie pika, anjia pambabika Kira nienda renda, nende ya rika Manda itini, tithero mwiyadhaka Mwonde mwiyadhaka, tutiena mwenyaka Kovya mwiyaveu, mura umandande Kila upande, lakini naogopa Nemo kwenjo vidya, itina ndova Asio neo ega, akumbendo vidya Ndira metigera, nirame guanduvia Wate wakopowa, waya na wanoki Mwodho ni wanja, pia kina joki
Mamanzi mwekwa, eh. Neo mamweko, ne mwana tigia, osa izinya, eh. Mikono juu, tupiga nduru, na ena ngoma, ne ena noma. Neo era toma, tu mwene ngoma, eh. Mwene vira nginya, soko mwene ngoma. Aduri idao, makatha makwao, naso imwana igatembao.
Omonde ni omonde, rosyo ni maveni Mudhenya monene, ni mwe ageni Mamanzi wa Kenya, mwe eto ndamu Tomwe ta show wa se wanakamu Mage sura nginya kukagia na jamu Muke vyori nginya makagia na jamu Mona sura guva makata basamu Gonyo meromo, ginya gia kwere Chua mkopoa, vile mejikondoa Kungara nakwa, mambo bala Mkipita kwa mta, wanashanga Wanawasha mata, na kusuba Ginya gia imwana Iga tembao, aduli dao makaza makwao Gokumba terua, kumumu nyanua Kezi gizanyo, kovoro akisi Akili potea, family potea Kagali potea, puloti potea Wanajipepea, ukiwaletea, kisho na potea
Mamanzi mwekwa, eh Neo mamweko, ne mwana tigia Osa izinya, eh Mikono juu, tupiga nduru Na ena ngoma, ne ele noma Neo era toma
Leyo ni leyo, tuose inamba Na kila demu, hapa ndani ya nyumba Twenji enjoy, sini mamemba Tukule happy, ne kwenji bamba Tuke na nire, ni siku ya kulimemba Kovyori ya ketimba, style ya mkamba Ina tubamba, gotire kogamba Mande muonde, mpaka wa shampa Yuta katika, mpaka kwa shampa Embu tingisha, iso mabitu Tingisha tena, iso mabitu Kwanza tumaniga, tuenda gama haga Mare marasaga, cheki iso buva Taro yeto figa, neta koto njaga Ateni yo swaga, manzi waniroga Nikushike wapi, nienze kumabega Kiuno ama haga, tiga vaga vaga Tiga dhaga dhaga, sema tuimberaga
Mamanzi mwekwa, eh Neo mamweko, ne mwana tigia Osa izinya, eh Mikono juu, tupiga nduru Na ena ngoma, ne ena noma Neo era toma, tu mwene ngoma, eh Mwene vira nginya, soko mwene ngoma Aduri idao, makatha makwao Naso imwana, igatembao